bekulu ngalyekola bamalaika gabasiza gabamanyi bavunama nabe munyenye nokubwatuka nakabaka otusewo nabe mpewo nokukankana katambula mubatukufu omukono gwe oguwonya nagukwata kubantu be njayana tuke
Jogar